zanyo tata nyini yonno ya tukume watyo Yunda yebale kutafengo ino huinga Nange mpumanga winyenza nyika wakado kutoka keno Masule yebipia njyo kenzire mchakwe Neba zanyo tata nyini yonno ya gabeli rungi Mpate webale sito mongyu nye matite Nyinza ntulu tora zanga nalimu hafu katini na kusente Wawafu wanuma Nimbangali kalu ganze Nompukulo ule mwo uzibe situ luli aliso Siba nga kochi shamu Kamika kwe vola veru Nemfuna niri nyandi mumanyi fuongu vevule newea Uli omwa manyi Gwachi simwe wazo yu Zatene kubana nenda bakompita ngo msajja Inamaka Intwe vyo nonga tulifunwa Manya kavula wakadabi miaka na wafevula ya Misiri sima nina yo Bangambe ndiyo rimba Gani nanga kwa saba ifu mukawaliko mama Niwa kunganga bebaza Tumunasha poli nedobozi Tukula mama Nekolela kuchibuka nkoma weka nganze na mbunyi Newafendi nekitiwa Tua tata kurudeno yu Manzi jawala nyomu kama wange narunga manzi Nifanga imba Namanya gama runji Bawali uza uza nzira we imba Vunamba kenga Bogeranga bayani Kutari yomu kama Tusa roba tuje mwabaya gawe mpise jeni feni poku Alonde mwaba sengure Namjingo ya rieno mufe Siri telebukane wengi kwa wabinze mwumye matiti Uguya utavutavuru wati Avesa vesa wako Kukukondela sitani ili wantanya kwe manyo kusinga Nangase mirobori Nesi uwa mwumye kolanzi Tusumbua Mumikono jamwe tulie wafetimbe Tutile nekulisa Vanyu injaga vanu balageshi tufu Titeli na karonji kona Ibasika mumisemi chamu Manyo masajia noko wafubu kawa kwenye fwavo Kitange boba wasima Sebo wange nsabio kolesho Mwurembe kwa batini okuto sekutitu norakeno Musikito mwebasura Kusebu webajeyo tata Kiko hivye kisensi sensi hivye bambale vyo faida mushi Kujia kukukuna ma Sirabache wajia mchitufu Batesa ni sitani Nivaduke kanga ya valinzi Wakulire mburi we mburi Batamira sikava tuwala Ogumi hawa tele usene wajule sanyu Irate ya batambala Batata uri Nabano vayambe wambi Bawavite masanyu tewashima nyinti Yokulinga mtu Ogukula ni kukara Tunda watase mwesho Nabaluluka nilemyo Kunsi kuno na vowa gambe Walinga kubempe u Kibibi ya sisi vya pe Boze temwiri vase kumutuma batyo utavali labandi Bateke mwakutia Bakirizenti kwe muinza Bawonyo wase wasa batambu za batyo selevu bambi Inisite kungurwa Boli anonye vya singa vipwa mchimchu Tetiza, kitange kwe manyo kusinga Nani alivante mula manyinti walingo mtasa Uyo kurutene, walagira vera alagide Olimpa kanyoti anga nkubambi ndi yangu mieno juri Uwe chikambo chini, ayo gera uvo shinga Di mbana manyi nsaka nyinga tewali aloga nire gulutene mulunja kizabalungi nibera mukomera ninjaganya ye wali okutasa siri kulalo ya neta neta ona abagira atagulirirwa kyo ewe ndisenga kumutala kwesimanya kutandi mikwano ankuba nduluganda nsula ngumyenzi mugisa isotyanga gyempise yesinga bayayi nadumire emipeni yaya kunamiro yokulodde ne gwetusanga n'abakubi ba siyasa bannabyabufuzi bonna bagana nedda nedda kuludde n'alina obuyinza shamani kuimba kucheza matumba simi kurudde n'alina obuyinza kurudde n'alina ekitiibwa beera bize ebizibu ebiisa abasowaganye bayambe bambi bafuba okubyeresa bukyayi nedda nedda bubonerezo by'abajemu kendeeza nkootoleeka bwotyo obulumi teyatajya kuba bwotyo balaga ekituufu ntego gya sitaani egibunye makubo mwe tuyite eno abategulula bonna abalimba batutansejjamu aba byabo twe gy'abakyamu abatubbira abaana alowooza naawe sibukuluddene bannange nedda nedda busanjagirwa kikala obutoobuto butyottemu ebiwo bagalanga kyama bujje kuludde neetunulaga eno bayiga bya bugagga mpaawo kye babulanga bambi bannange bya bugagga ki ani yali alaze nabwekaganga baseekuba emitwe abakwata obuwala obutoona bombaloke endwadde z'abali babuwerebe bufu obubi nabwo mutira washimbulumi bannange nsinga ekasi agasajja y'ekiki tantajjawo ababyawo kigambo kyamaanyi abamanyi omukama kugyetuyimbe twatule nti taata kuludde n'alina obuyinza kigambo kyamaanyi abamanyi omukama mugyetuyimbe twatule nti taata tuludde n'alina obuyinza kenneesiga omubwati ajja okumpugula emiteeru gyonna ne bwali bawalumbe omusawo kuludde n'oyo mundeke enkubi eggita enaalogaaloga eggita eno yange avunaana tovunaana nze vunaana oyo agaba ebirungi kwagala akitange ne mu kiggwakyo nsabye okutuuka taata atonyesa enkuba getulimaana ebidda tukwebaza nnyo nnyo n'omulwanyi waffe nabinga ewuuyo eyatujja mbayaye yatununula yayamba wattu yongera okuwugula kugazibwa gajja ne gagweno muffe bateefu ne gabatabangula ne bawampuka obubi batyo tutaase n'abalyanga abajambula aba batabalira bambi kuludde netunulakeeno gwe musumba waffe tutaase n'abalyanga abajambula aba batabalira bandi kuludde n'omusumba waffe batutajjamu aba byabo okuli abaagala njokka okukola abakutyalabeeno ne bakiira okusitama balimisa ebituusi zaabo sibusa abasajja kabaka wabakabaka nkutyankusinza ebule ne bugwanjuba bakuyimba oyina obuyinza obukambwe n'obusongo obiwogola abakulemberaffe batiikemu okutya lamulaga oyina obuyinza mirembe n'emirembe 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 amiina emirembe 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 n'emirembe 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 n'emirembe